This is an MUT Radio podcast.
Hello, welcome to the MUT Top 30. How are you doing?
Because it seems like in the entertainment industry, abantu bayagula, abantu abekho right.
We can say it again. Kunzima, kunzima ngendlela exa kukwenza.
True. So, ngabe nayihamba phambili esintathile zona. Ngiyamkhumbula uDr. Kehlelezi owaziwa ngomunye wodokotela abayinyanga bakhona la KwaZulu Natal. Ukhehlelezi kube senepath and grill yakhe eneshisa nyama.
Yeah.
Ephinde abe namafarmacy akhe around KZN.
Mm-hmm.
Ukhehlelezi ungenwe aphuma esibhedlela.
Nkosi yami.
Engathi ngakwezempilo akuhambi kahle.
Mm.
Not only empilweni engathi nasethagetheni futhi imali ayisekho ngoba kubonakala indawo eziningi bakhe esibhedlela kuzona seyivalekile. And nayo leshisa nyama yakhe akade nayo iceleni futhi ivaliwe. So abantu abaningi babona sengathi into yakhe ayithathe uthehlelezi. Hayi aphile kangangani.
Ah, abantu.
Kodwa
nami ngiyasola ukuthi ngathi into yakhe ngathi ayihambanga nje kahle. Yini ithini into?
Uthehlelezi waqoshe wrong ngoba abanye bebesakhuluma indaba yokuthi siyamkhumbula ukuthi uthehlelezi lapho-ke waveza ukuthi kukhona umsakazi omunye uzohamba emhlabeni.
Ya. Ya.
Uthe kungenjala kwasekuhamba ulambukazi.
Ya, ya, ya.
Manje wayesethi-ke engazukuthi usola nomakoya engazukuthi useyinyathelweni.
Hayi bo.
Umakoya
bearings.
Umakoya bearings.
Ngobe kuyi-birthday yakhe nje namhlanje.
Inkulu kakhulu ngoba kuthiwa wasola abanye ukuthi bazohamba kodwa nawe impilo yakhe ibingekho yinhle.
Kwaze kwakubi. Ya, sisakhuluma-ke ngezazo umsakazo lo othanda ukuhanjelwa. Nangu Nongizo, i-former president yakhona, kwenzakalani ithini into?
So, Ongizo mchunu njengoba nimazi ukuthi waduma ngayo, waduma kakhulu ngalokhu ukuthi kuthiwa asikhali.
Ya.
Manje Ongizo mchunu usaba ukuthi uFloyd Shivambu angayithatha i-bank.
Ya.
Emva kwe-VPS. So seziningi kakhulu izinto ezikhulunyiwe ngaleli bank. Manje into evelile laphaya ungizomchona kuna ividiyo yakhe akade ikhuluma kuyona, ekhuluma ngezepolitiki kanye ne-VPF nokukhipha imfihlo. Kuningi kakhulu izinto ezenziwa uFloyd Shivambu ezidoji. Kanye kubalwa no-MK bakhona lapho phakathi, namadodakazi o-Jacob Zuma khona laphaya, ama-member of parliament. Kuningi nje okushiwo. Kodwa into ethusa abantu ukuthi njengamanje ibhenki isuspendiwe yonke into imile. Ungizwe ngelakhe uthi nje akukhali. So umbuzo wami uthi uma kuwukuthi ibhenki liyavalwa, bangaki abantu abazolahlekelwa umsebenzi and bazoyithola kanjani imali yami uma itholakala kwi-corruption ngoba kusho ukuthi bebehola mahhala umdlalo.
Yo, kwaze kwanzima.
And kuthiwa naye kungizwe ngenye kudlule wake watshela ubaba uJulius Malema ukulalela ngekhehla useyinyathele into ukuthi uphume kungenzeka ukuthi uhambe nawe uhambe uyositheya.
Hayi bo.
Ayi kusube kakhulu.
Kuningi kuningi. Umuntu lokhe babazi lokhe the yo. Hayi bo.
Silonge sibabazi. Ezinye ezingibabazisa kakhulu.
Ya.
Ugogo Skhotheni uziveza la unendololwane unengalo ulimele. Uyaziwa ugogo Skhotheni njengabanye bo-DJ abakhona la. Kahle kahle thina sibanga ukuthi untumi ugogo Skhotheni Motswaneng.
Ya.
Indoda yakhe ayimumuri ibuya ngokuzolala.
Imaki. Okuyiphi indoda yakhe phela ngoba ugogo Skhotheni sazi ukuthi unesithembu samadoda. Ithini into kwenzakalani?
Ugogo Skhotheni uyasivezela lapho ukuthi kuno-husband wakhe la esithembini sakhe. Omuphuhliza, amuphuhliza, amuphuhlize umonde eshaya.
Hayi bo.
Ubeuvelile laphaya kunama-screenshot akhona kwi-social media la khona athi indaba ungihlukumeza ngomuntu wesifazane, waye ungishangenzile lutho, uzobolela ejele. Ungambona ukuthi ulimele unjani ugogo Skhotheni.
But mina azi ngicabangani, ngicabanga ukuthi uma indoda uyidlisile iba nothando ningi phela lo umondo uyena oqala shoot ngenze kahla simba ukuthi wafaka ipice nyana so hlapho senothando ningi unesikhwele
wa overcooka uthando
manje
basebenzene nale yonke ingakho koko Scottini but nje sesivala ogcina ngiyakhumbula i hip hop group ebizwa ngejozi ijozi ifi bese lapha ukuthi u Danese kade cabanga ukuthi abahlanganise bonke ukuze athi maqede ukubahlanganisa bonke baphinde bakhiphe ingoma bahlanganise group bakhiphe ingoma noma i-album basikhiphele ingoma emnandi nakhe yasevela ukuthi esishawa i-stroke umfowethu and yakwazi ukuthi ihlukane yonke njengamanje kusakhona yona le ndaba yokuthi bahlanganise
kubuhlungu
kakhulu ngoba kune-equipment yabo abacula ngabo nendawo phezu kuka-650,000 engekho iyantshontshwa so i-stroke isakube kufanele simshaye uyagowa kanti
yo kuningi kakhulu
But since ukuthi njengathi ngaphuma esibhedlela lulame.
Ya, alulame ngokukhulu kushesha bandla Nkosi yami. Baqhubeke bahlangane as bebelele ukuthi babe i-group futhi basinikeze loya mculo omnandi. You know?
Loya mculo wabo omnandi sisakhumbula nengoma zabo nje. Kodwa ke siyamazi ukuthi njengoba noLira avuka kade lapha ene-stroke, esasifuna ilimu naye futhi usangavuka aphinde enze the same thing, akhipha ama-hit after hit njengogajeni. Kodwa angasithembi sibhodlele ngoba sikazi ukuthi umnukeli kagajeni.
Oh, Maya!
Siyabonga kakhulu ke mbongisizo nale.
This is an MUT Radio podcast.